Mo setshwantshong sa 24 re bolela ka moya o mokgethwa o re dira ba baswa. Mo setshwantshong se re bona Morena Jesu a bolela le barutuwa e mogolo wa kereke Nicodemus. Morena Jesu o tlhalosa gore ge re nyaka go tsena legodimong re tshwanetse go fetoga. Ke ka moya o mokgethwa fela re ka kgonago go fetoga ra ba baswa. Ka borena re ka seke ra kgona go fetoga gobane re ba dira dibe. Ge re ipolela dibe tsa rena go yena, gomme re dumela gore Morena Jesu o kgona go tlosa dibe tsa rena, gona moya o mokgethwa o ka re dira ba baswa. Kgopela Morena Jesu le kgono gore a go dire motho e moswa.